dadao, Hidaya dadao, itulize. Hidaya, Hidaya, Hidaya dadao, Hidaya dadao, itulize.
Uwe na maisha bora kama wenzio, angalia wenzio walio jituliza. Wana maisha kani dada Hidaya, oh, 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 oh Hidaya eh. Uwe na maisha bora kama wenzio, angalia wenzio walio jituliza. Wana maisha kani dada Hidaya, oh, 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 oh Hidaya eh.
Hidaya, 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 Hidaya dada oh, Hidaya dada oh. Hidaya, Hidaya, Hidaya dada o, Hidaya dada o, itulize.
Uwe na maisha bora kama wenzio, angalia wenzio walio jituliza. Wana maisha gani dada Hidaya, wenzio, angalia wenzio walio jituliza. Wana maisha gani dada Hidaya, oh, oh, oh Hidaya eh.
Mara Zanzibar, mara Meteo,
wete
utajudia heshima yako bure mama.
Chake chake,
chake chake mama.
Bemba,
mara Meteo,
wete
utajudia heshima yako bure mama. Chake mama,
Zanzibar,
mara Meteo,
wete
utajivunjia heshima yako bure mama.
Chake chake,
Zanzibar mama,
Bemba,
mara Meteo,
wete
utajivunjia heshima yako bure mama. Sara,
uzurura kwako dada, wanitia aibu.
We mama, we mama,
uzurura kwako dada,
wanitia aibu.
We mama, we mama. Zanzibari mama,
Zanzibar,
mara Meteo,
wete
utajivunjia heshima yako bure mama.
Chake chake,
Makunduchi mama,
Bemba,
mara Meteo,
wete
utajivunjia heshima yako bure mama. Asala. Mambo yote, baba ya ngoma.